tswetswe ngwanyana ba mtsile monate
she bape
o botlhokowe mama o botlhokowe mama ba mtsile ngwanyana
Batla go tiela man. She ba pe.